Festa.
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 DJ Festa.
DJ Festa.
It's DJ Festa.
DJ Festa. Festa. The big man.
Wait, sound and tell the people how the musical days coming your way.
Malpropre pi le pinko. Tot se de meoko, yo se de tringo. Le boss la ka gade zot yo kriye bingo.
Sa ka fet an let lo, ka gete yo let lo. Pa fokin me le si telefon ka ring ring. Hennessy Red Bull kon vitamin min. Negres, milatres, e chabin bin. Bad man, charge le karabin. Gal, demage sa kon, selekte honda. Yon boni yon kon motel, yon diswe anaconda. Nou eme bonda, ka bubble kon fonda.
Anezi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireza reza, mina penda tuizo dhuda. Anezi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireza reza, mina penda tuizo dhuda.
I have seen a lot of girls, but the biggest goofy girls, they come from you. They come from you.
Lazima na itap, tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wejo lazima ntai clap. Lazima ntai munch. Lazima ntai cha, cha. Namsho lazima ntai tap, tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wejo lazima ntai clap. Lazima ntai munch. Lazima ntai cha, cha.
Like a boss.
Aloni, 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 aloni.
Hello. It's time to fill the floor. And of course, you already know it's a fire show.
Fire, baby.
With your fire DJ. None other than Festa. The big man. Ready to serve you some fire vibes right now. Let's go.
Let's go.
Hello, good dinner, Sapa.
4-4-4-4-3-4-3.
Musa. Serenity.
Namsho lazima ntai tap, tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wejo lazima ntai clap. Lazima ntai munch. Lazima ntai cha, cha, cha. Namsho lazima ntai tap, tap, tap. Koko kanoma nika bad girl, girl. Wejo lazima ntai clap. Lazima ntai munch. Lazima ntai cha, cha, cha.
Like a boss.
Aloni asapero asapa. Muaga bad boy chini ya magic design. Gang,
ninge true ninge live it in itamu na leon kokijani basi we kamu painting wago meni nice ai uki smile mina feel shy ai kani kusimp misezi deny juu nime simpa dinashindwa dinashindwa rada nikai hard wakadi wa mama wana ninoki wanashindwa natoaga wapi hizi manoti kijana oldies na sijafika 40 vitu zingine buda zinafa kucheza loki
lazima ntai tap 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 koko kanoma ni kabad girl girl wecho lazima ntai club lazima ntai munch lazima ntai cha cha pa na msho lazima ntai tap 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 koko kanoma No money ka bad girl, girl. Wejo lazima ntai club, lazima ntai munch, lazima ntai cha cha.
Nikona Esther kila wiki yo, nikabaya kwenye dance floor. Esther ni makwiki yo, yupenda kuntolea mafom. Nikona Esther kila wiki yo, nikabaya kwenye dance floor. Esther ni makwiki yo, yupenda kuntolea mafom.
The big man.
Mini ko hai utadhani mini ndege. Buda mina penda punane na sembe Ako na pete na amemea pembe Madaki ni cheki anashikwa na kiwewe Diki kame dance as a bird Manzi amebeba unachiki akitur Mina saka mu kuchu mina deku ur Styles do ni deadly anataka kulur Go patu madaki ni cheki darasani anafantu Buda suna cheki mina chunga tunapatko Nilianza kusuza tangu enzi tuzabano All over America Ni wabaringo na ananga maringo Ni simple anakulanga ringo Anani bamba, anapenda mastingo 10 out of 10, yo manja kuna limbo
Ati ni kam verified ha, ka very fine Kapoa malifisa yani, ka fine wine Niki kadigi miskia nika niko high Na msho lazima ni tap before ni kafanye mine Najwa nanga mbili mbisa, he love Johnny Loki Na before ni kakaf, lazima nconfirm na mogi Kabobo rasta, kanapenda mamushi Twende hivi like a boss, nikoneshe the mogi
Niko na Esther, kila wiki yo Nikabaya kwenye dance floor Esther ni makwiki yo yupenda kuntolea mafom Niko na Esther kila wiki yo Nikabaya kwenye dance floor Esther ni makwiki yo
yupenda kuntolea mafom Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kumalo Kumalo
Yeah, that's right! Leo ni kufinish kumalo. Feel the flow. The fire show. Your fire DJ Festa in it right now. Vibes on vibes. Let's go, let's go.
Like the boss.
Nani mana, mana, tipsy G. Spoiler 4-3. Tuko na like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo na masani risk kudunda kudonjo. Zone tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No ukundo haga na haga bigi bamba wa baba sana kwanza mapaja zua tupisha rada. Cheki tukala tupenga mara kwa mara kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you taking you for granted. Yani for money unapembuda kuna elephant na jakam sasa unangushia champ. Petty FWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, finish kumalo, kufinish kumalo.
Anataka this, anataka that, unasikia huku bigal, anataka kitu kafu Anapenda mukuchu, anapenda cash, anapenda jugu seti kabla tuanze ku Anataka this, anataka that, unasikia huku bigal, anataka kitu kafu Anapenda mukuchu, anapenda cash, anapenda jugu seti kabla tuanze ku smash
Atika napenda mukuchu, sema cash Mukuchu na mashash, kanapenda mukuchu na mabash Akiona mukuchu, anablash, kanapenda mukuchu, sema cash Mukuchu na mashash Kanapenda mukuchu na mabash Akina mukuchu anablash
Anataka this and that yani Heels na bag Expensive things on Instagram Aki fly ni first class ana Chest the bag Dako USA dubs then Doha Qatar Natasha Natasha
Yes papa
Unajua kurombosa
Yes papa
In the left na right yani Round and round yani spin yo
your waist like a merry-go-round. Anataka wig na mina mpea cash. Nunua human hair sizo nyole za faras. Anapenda muku chuna lipangi tax. Ukimutia damechi anachilipia cab. Ni hot cake, fresh off the oven. Akiwa gana mimi yako sorted. Haga big yako loaded. Nanapenda gado.
Ataka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu calf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Nanapenda joku seti kabla tu anze ku antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu calf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Nanapenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Akika napenda muku chua, sema cash. Muku chua na mashash. Kanapenda muku chua na mabash. Akiona muku chua, anablash. Kanapenda muku chua, sema cash. Muku chua na mashash. Kanapenda muku chua na mabash. Akiona muku chua, anablash.
Anapenda stories za do, kianza stories za love utambo. Anataka akisikia kwenda Mombasa, usimwambie
aki baby tutapanga.
Akisikia kwenda Mombasa, unalipa ndege anaenda kuchibamba. Endelea kutuma tu message.
Sweetheart, good morning.
Mimi nilituma M-Pesa. Guess what, anakuja leo jioni. Saile analenga simu yako. Ni mimi nakula manzi yako. Buda, tafuta pesa. Wacha ni kuibie. Anapenda muku chua, anapenda cash. Ali change test na pia class.
Mi upenda domba ya sio siri. Kue M-Pesa dola au shilingi. Wetumia waleti yako na akili. Uskili expensive sana kuwa na mimi. Lipia nyele, alafu ne, alafu luku pia misi ezi fail. Babes umesota, hatuwezi date. Nina ganji zangu, mini mejire. So any show, kusota is a no.
Unasikia hu baby girl, anataka titu calf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Anapenda joku seti kabla tu anze kusmash.
Akika napenda muku chua, sema cash. Muku chua na mashash. Kanapenda muku chua na mabash. Akiona muku chua, anablash. Kanapenda muku chua, sema cash. Muku chua na mashash. Kanapenda muku chua na mabash. Akiona muku chua, anablash.
Warning, somewhere splinter. Big up bad girl, you not really like no Tinder. When the things hotta come like a sprinter. Hotter than lava anytime, even in winter.
Girl, let me see how you a bad girl. Sipping when you sit down for the jammy in a lot. So me tell me, girl, let me see how you a bad girl. Smoking when you block it, jammy in a lot. You come on, girl, boing you body. Yeah, all before me. Yeah, boing you body. Yeah, all before me. Girl, let me see how you a bad girl. Cutting when you whine, whine, whine.
Kuna dem pia mwaka flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia. An kuna dem mwenye kuna dem pia mwaka flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili no pitisha bia.
Ni kudigi ni kuseti kwa kiti. Na daini kudigi usikie fiti. Nataka doba zangu zisoze kainjili. Nizoze mara moja, nizoze mara mbili. Ae na wapua ni wavue kanchiri. Wapua kuchefua mkome dungi ya mamini. Mpua kona tatu, mpua na mpini. Mpua na manati, mpua wa mjini. Chuchu wengine wanasema mini sosa. Wengine washa cheza doba zangu ya kutosha. Wengine wanasema nikidigida kolabo. Anisawa kukami na baki na waosha. Wengine doba zao ziko chini kama carpet. Wengine na wapeleka na rama. Prada ma puppet low ku di riba likuja na jacket juu.
Listen.
Nadai ni kudigi, uskie fiti nadai kukufin maze uskie vivi nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tu kidishi, minji nadai ni kudigi, uskie fiti nadai kukufin maze uskie vivi nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai tu relax tu kidishi, minji. Tukudigi tu vivi tiko kiti. Tukudigi tu vivi tiko kiti. Tukudigi tu vivi. Tukudigi tu vivi. Tukudigi tu vivi tiko kiti.
Girl, me love the way your body curl, curl me so nice. Girl, you make a bad man feel alright. That is why me wanna give you up my life.
In the morning,
girl, me a love you in the morning. Same time, baby, me a morning. Call me anytime that you want me. Now you want me, now you want me.
Boom, 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 mine pika mije lady. Ni kutiki fiti, ni cheze nezo jegi. Uneza kucha 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 home, my lady. For you, ni shadaya, ni sosa na kuketi. Impo, amechibeba, ila kama candy. Impo, neza pikisha malap ma weekend. Ayi niko niko on, isingwa ina kuseti. Venye niko ganju, na shiki wa kipeti, walai. Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie vivi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G, nadai tu relax, tu kidishi. Minji, nadai. Nadai ni kudigi, uskie fiti, nadai kukupin, maze uskie vivi, nadai ni kuchiu, ni kubloka, fiti, nadai tu relax, tukidishi, mi.
Tapo tapo tapo, kayuko rada bigwe tapo. Ni mtu wako wangu wa kando, ukilalisha bana napita nako.
Akijilegezo napiga tapo, kuna kapotezo napiga tapo. Akishatelezo napiga tapo, akipo mchuni tapo tapo tapo. Nateleza kwa bitu tata nikono kono. Cheni kashabiki vila natupa mikono. Chana shangilia nika ameshinda loto. Achu mini wake ala yoni ndoto. Kamni kusho vile josi ufanya. Aduki niroga bado nitakuhanya. Kisha anika na kuja na kumanya. Na uma na puliza na jifanya kama panya. Yopiga nduru manze kaskubidu. Asha changanyikiwa ana dance keleu. Chusi kalifita na benka bambu. Mindi onyuki na peana utamu. Kani wako tabaki umeteta. Chita cheza na yomu hili kadikteta. Utabaki umesituka guy fafa. Pewa kitu tetema kama kifafa.
Tapo tapo tapo, kayuko rada pigwe tapo. Ni mtu wako wangu wakando. Ukilalisha bana napita nako.
Akijilegezo napiga tapo, unakapotezo napiga tapo. Ukishatelezo napiga tapo, atifom tu ni tapo tapo tapo.
Kitenge alinipigia tenge akisema ye ni lele na kati ya matenge. Wata shembe staki alikuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malele. Kitenge alinipigia tenge akisema ye ni lele na kati ya matenge. Wata shembe staki alikuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malele.
Wanauliza niko wapi, niko Rurasho. Hini kanairo mind your business 254. Na nifollow manze kama Jesus disciple. Kapa raunde mina kandanga kama Wanauliza niko wapi, niko Rurasho. Hini kanairo mind your business 254. Na nifollow manze kama Jesus disciple. Rapa round him ina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Neti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo ko roundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Sol. Madame wamepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere rea la football. Roll model wangu manze sini breed a law. Nikidai tambla new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkunu badwa zipasui cho. Heti tulienda wapi situ ko jiba gajat. Tulienda wapi situ ko jiba gajat. Ai, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat,
Jibag na jag, jibag a jag, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jibag a jag. Hey, jibag a jag, jibag na jag, jibag a jag, jibag na jag, jibag a jag, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jibag a jag.
Ukiuliza tuko wapi si tuko jibag na jag. Tunajua kani ku roll mi rolling ina gang. Vile mbogi jo imecrack wana tukompea na thugs. Luku authentic asi timba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenye na ass. Hizi mapungi na zi switch mana girls. Shereni daily hizi pande na ni mask. Jiba, gwethe, adisia na jack.
Vroom, vroom, nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi tena. Ni kung fu, ni kicheki joma mblena. Kwanza madem zao, wote na wateka. Niko majack, na keg ni black. Niko majiba gajat, na roll mashash. Niko marau, gota city, niki splash makash. Situ lijibanga jan, wuko juja na nja.
Jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Jiba gajat, jibak na jag. Totoliza tuko wapi, situko jiba gajat.
Jibak na jag, mini fiat, understand. Walendina kaimara mall, vile doze na kala clash. Chrome kani silver, body paint black. Penga kikama na zima, kwani ni atatak. Mabombo, wajeta kama you. To shine, to ball, to rise, to fike mali range. Ni undai, ki roll, ki light, ki legalize. Jaba ni green, cut the mask, ni kugwe the life. Me and my friends, Z, on the NZ. Ndani ya Benzi, wa super ni ma Gen Z. Boy like Muse, ma Shady, ma bestie. Na cheki nyash, na jegi, baby kuja friendly. Paipu, ma jag, zi songa times two. Ndani KU, zina kana shikwa laibu. Mboka ni utat, tutashindwa who's that. Machine heavy duty, nina dhani ya tini kuga.
Jibaga jat, jibag na jat. Jibaga jat, jibag na jat. Jibaga jat, jibag na jat. Totoliza tuko wapi, si tuko jibaga jat. Jibaga jat, jibaga jat.
Club na mapeng wanataka kunitress. So si tense mina kam size. Data ina die. Na tenje ina. Don't mind me.
This is a fire jam. Lil mine on this one. Listen,
don't mind me. Wanini niko club na mapeng wanataka kunitress. So si tense mina kam size. Data ina die. Na tenje ina die. Lakini stoke me kam size. Sina ID, na banza akiuliza we mshow minta come size. Ati sita, 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 aita ati, ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. So si tense mina come size. Kata ina die, na tenje ina die. Lakini stoke minta come size. Sina ID, na banza akiuliza we mshow minta come size. Nita, 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 nita.
Colorblind, but this year naingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuandula, ninge itwa New Balance. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuandula, ninge itwa New Balance. Cause I'm the big man, with a. Cause I'm the big man, with. Cause I'm the big man, with a big swag. Ninge kuandula, ninge itwa New Balance. Between life, from a school, career. Bitch, I made like 4M, goja sasa this year. Niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog, nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna demu huku unje sezi manager. Na wana anza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded, niko ndani big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbrandi zangu kote kote utawaitisa. Niko kwa ndege kitu na beach, ni time lapse na jet lag. So don't give.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitress. So si tense mina come size. Nata ina die, na tenje ina die. Lakini stoke mita come size. Nasina ID, na bonza akiliza we misho. Nita come size. Nita, 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 nita.
Why can't I be greedy? Tell me why, oh why, oh why. Why me for off one girl when continental girl at except one means for themself forever except on a loose cannon me never dead set. When me aim for fire me target in excess, yes. Me door them beat down relentless. Rotation always in full defect. That's when wanna act right, me step left, see let the next candidate. Girl, if you want me,
here I am,
then you can have me. Sharing is caring, so you got to share me. Say you like dark chocolate,
ooh, wow.
I'm free of cost. Sharing is caring, so you got to share me. Yeah, African girl are my favorite. Something about the way all them gyrate it. South American girls have a nice base. When them dance, it coming like a earthquake hit. Antarctican girls, them ice cold. But them warm touch take me some high places. Australian girls, them a make me.
me. But the European girls drive me crazy. Asian girls, them kinda feisty. Personality is like a pastry. North American girls captivate me. If me no careful, them get all my life savings. But no one girl can contain me. When so many in line waiting, although me not have no time sparing, me sure me can spare for you. Girl, if you want me, then you can have me. Sharing is caring, so you got to share me. Say you like that chocolate.
MC, Steve, MCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Character, we may develop it back. ADHD, Ngania, FBNB. MC, Steve, MCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Character, we may develop it back. ADHD, Ngania, FBNB.
Yo, and you come in on the lolly, Corona. What a bonga very bad, loud down, my hate, I'm the snake cooler corner. Sababu shitsao muzi oneshanga roga nsi. Nikitaka peng labda nikitake ring. Lupita anyezi labda akitaka ring. Njuni kuficha ring tukeduma featuring. Sprite lean na nicotine. Dry jean na nicotine. Hi honey I'm home. Nazi kindergarten magithesha. Since kindergarten na daingi Kim Kardashian. Mombasa, Naivasha. Amani kupeleke Rhodesia. Ama dampa kamoro. Achani ani kuwa igoro.
MC, Steve, MCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Character, we may develop it back. ADHD, Ngania, FBNB. MC, Steve, MCA, USA, USB, Naka Charger Type C. Character, we may develop it back. ADHD.
Miu indanga machali tufulale ajangile ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muuwa na mastingo andele andele. Miu indanga machali tufulale ajangile ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muuwa na mastingo.
Dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu. Ah no.
This is a fire jump for sure. Show me MG on this one. YBW Smith.
Ati dansa kudonjo.
Sikiza hii ngoma manze.
Dansa ikishika.
Kama unajua kudonjo.
Right to the left.
Tuzitoke. Tuzitoke. Tuzitoke, let's go now.
Dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu. Ala.
Yo, listen up, listen up. Pingo mani noma manze. This is a fire jam for sure. Shona MMG killed on this one. Listen, listen. Nataka tuzitoke sisi wote, right? Let's go now.
Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo ni dance. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance, 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 dance. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msofa libambika nikisema ye ni mali. Na hamna majika ni form tuna kill. Kini doba safi na nigenge imeti. Kabingine real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free tukipop wana breeze. Wana kwanga wameti wakijita wasani. Wana kwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat. Tali kama kaitisha juu kuna time nili dead in sisters. Wanafanana lakini misi daiti flow. Kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali, Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real sore se kuchanganyisha. Napigi ya Shakilo ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya majuu, ini dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu.
Magi magi, magi magi, magi magi.
Nasaka
formula, nisonge wapi niende wapi.
mapindo ni get mula. Choki na njerima siwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Akiwa lai nilijipatanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani ni kijimada na FIFA. Weskuma mimi minta cheza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla na cheki tu mabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikituba amba.
Dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu.
Poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomb. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomb. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomb. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick prop 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 prop.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye ni wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so butafagia kwako. Ni kuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my daddy version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapigenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu. Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Mi nataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivei ni me apply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila konga bila bomba.
No disturbance. Anthony be a turbulent yaga.
Whenever
time I sit up, I feel like a new man.
Yeah.
Fester.
Yeah, this is one you like a sound, I'm not gonna.
Me let me tell you that you hotter than the rest. Me a bit bad because you do it to me best. You don't know me, need you more than me says. Looking never perfect, nothing more, nothing less. The thing you watch, I'm not where you get it from. I dictate me what I really love some. Just call me up, me not go rush, but me go come.
Shake your body, Angie, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating?
It's a different vibe, every time his name pops up. You know who it is. Festa, the big man.
She love turn back way. Can't tell the pressure, baby, tell the pressure, baby.
The man y'all look slave in the dance. Fire out and down the road, start play.
Who mask me body long done? Who mask me body long done? Get it off for the fun.
Tremble up me body long done. Stop over me ready long done. Teach him in our run. Take wine, take wine.
Don't you love the ride? Don't you love the sex life?
Oh, you mean beers, God, this will feel right. And you're walking every night. Got me walk and wine.
Janine, need the position, yeah, hon.
Bench
truck in
a Ferrari for us.
One night long, you all night long. Fucking at the dark light gun.
Me no fruit, I know you see them, me band. Can you band like you like LeBron?
But from a band, in a band, make your ball. At the place, let me go on.
You must be mad. Bet you send me make you run out of this.
Bet you send me make you sit down and pan.
You attack yet?
She love turn back weak. Can't tell the pressure, boy, tell the pressure break.
The man, y'all look slave in the gun. Fire out and down the road, start blaze.
Right, it's a different vibe. Each and every Saturday, 11:00 hours, East African time. I serve you different types of music, different vibes, right here. Feel the flow in the show. Festa is my name. We're gonna keep vibing right now. Let's go.
Festa.
Yellow full of curve like junction. Yes, you woulda make a dead man function. Yo, track star, where the gyal come from? Stiff breast, but she's her body don't done yet. He's still under construction. Doctor Miami, her husband. She did slim now, a body in abundance. Bring up on the ends, give you sitting for your bum span. Designer, me buy it for her. The two nipple pan, them stiff breast, them me buy it for her. Fly out, send her, go the yard. She want pretty smile, so me buy all the veneers for her. Designer, me buy it for her. The two nipple pan, them stiff breast, them me buy it for her. Fly out, send her, go the yard. She want pretty smile, so me buy all the veneers for her. Badness, y'all them. Love we all when we give problem. Divas,
turn them. Clingers, Gerard, Clean, Grand Spin. Say if you sing a girl song, me bill a anthem. Set like you, I wash your clothes with your hand them. Gear the long length, fear long length. Them old condemn, no fun condemn.
Girl, you, bumper so big you can't fit in a me van. If you want shop, fly you go in a me land. If you left your man, Rolex my elephant. Let me have a plan like Lincoln song. Vacation. True, you are 10, no for them are 8 pan. You link with the Dan, you no fuck waste man. Big eyes for your neck, when me
Fester.
Put a skate pan. Design and me bite, fear. The two nipple pan, them stiff breast, them me bite, ear. Fly out, send her, go the yard. She want pretty smile, so me buy all the veneers for her. Design and me bite, fear. The two nipple pan, them stiff breast, them me bite, ear. Fly out, send her, go the yard.
Them she want pretty smile. All I've ever won a net, you the scare who? Hey, boss man, me, I know the fear you. You the usual boy, hustle for the tweets. I can't wait till I fuck you in your peeps. My girl fine like Kelly on my TikTok. Can you make it shake, baby, make it TikTok? Back a rotate, dropping like it's crisscross. You done make a nick's bars like Rick Ross. Huh?
Yeah. Bro, fresh on from my hood, holiday. He's on license, but still on vacay. Yeah, catch your hand before you see me on stage. All that tweeting, can't say it face to face. Yeah, used to land up lockdown, Holloway. Crime wasn't the only way. Fast lane, CLA, can't afford to CJs. Nah, man, I can't afford to make mistakes. If I come late, definitely fast, let me late.
Not today, can't do me the way they done me yesterday. Christian thinks Jesus is the only way. Muslim thinks Allah is the only way. Sex, ha, holy way. Christian thinks Jesus is the only way. Muslim thinks Allah is the only way. Shush.
What I've ever won a net, you the scare who? Hey, boss man, me, I know they fear you. You the user boy, hustle for the tweets. I can't wait till I book you in your peeps. My girl fine like Kelly on my TikTok. Can you make it shake, baby, make it TikTok? Back a rotate, jumping like it's crisscross. You the make a nigga's bars like rock, like rock, like rock, like
Slim waist, big bum, Rolex, date just, said she gone mad, so what, my wrist froze, eyes blocked, since car convoy, roadblock, why the ugly ones always got a cock block, went platinum, still on the block, I won't fuck, energy's off, apart from money, a nigga needs love, apart from shan, also use guns, apart from weed, kids don't do drugs, apart from coke, my nigga sell drugs, I love my girl, but her problem poor, I was in the streets, yeah, in the streets. She sent me her postcode cause she in the streets. She sent me her postcode cause she in the streets.
She said she got a man, heard that before. She still hit the raw on my bedroom floor. I feel sorry for my man, cool guy. Does he know what his girl's doing in Dubai? Anywhere in life before we turn up. Vest in the fest, that's cash on the block. Still turning on the block. From the block to the top.
Slim waist, big bum, Rolex, they just. Said she got a man, so what? My wrist froze, eyes blocked. Six car convoy, roadblock. Why the ugly ones always got a cop block? Went platinum, still on the block. I won't fuck if my energy's off.
It's a different vibe. Every time his name pops up, you know who it is. Fester, the big man. Fester does it better.
Exercise yard with the barbed wire. Stare to your sober time, I can't fella. Slide over there like cha cha. Push it on the dirt, then flew my car. How you leave your Bruce like Chris Jenner? Take a left, no indicator. Point a man out with my index finger. Burn up, but when you wash your top pepper. In the car smoking, in the car. Every day, choose me, but you ain't my nigga. In the car smoking, in the car. In the car smoking, in the car. In the car smoking, in the car. Every day, choose me. But you ain't my nigga. Maybe it's a secret if you up your nigga. Maybe it's a secret if you up your nigga. I know my guy would do it for a Louis sweater. Slide through a man, shame me like Santa. I know my guy would do it for a Louis sweater. Slide through a man, shame me like Santa.
Got a ball rolling if you sucker. Bust leave a rail like Pogba. Excellent finish, that be drug bar. The shotty, pull it to the goon cup. Like I'm sick, devilish trip. Broski does devilish things. Off the radar.
Got my money, I'm still living like a low life. Different outfit on the roadside with a guala, it's a feel like Buddha. For the guala, get the profile like computer. I'm a gunner, cause she other than shit though. When we there, she wanna blow me like hookah.
Make me wanna double tap it like Insta. That's how I pose, double tapping that finger.
In the car smoking, in the car, every day choose me, but you ain't my nigga. Baby, it's a secret if you up your knicker. Baby, it's a secret if you up your knicker. I know my guy will do it for Louis sweater. Slide you around my chimney like Santa. I know my guy will do it for Louis sweater. Slide you around my
Sim come a bit too, nanny there,
nanny there.
Bass, bass, wash a light, figure shots night. If it goes sick, ooh, suit any pair,
tiny pair.
Tap, tap, back it up, make it drop. So, villain that could pair, sing you listen, bona,
bona.
Dice setting back up a corner,
bona. Bona.
Nico Shua, huge Iona,
bona,
bona. Sing you listen, bona.
Stand afraid of them. Girl, them love it when them see me perform. Driving mad and them never stay calm. Gangsta loving that the girl them a want. We give it to them like a raging storm. Make the girl them cross bust so wine and break off. Gangsta na run from the girls when I take off. Dressing a designer clothes we don't knock off. Straight boys. See me a say.
Mother than most. Me song make the girl them wine and tear them blows them. Mother than most. Girl them semi fine and them wine from the rhymes them. Mother than most. This song make the girl them wine and tear them blows them. Mother than most.
Bossa wine, touch your toe. 6:30, the way you know. Dirty dancing, private show. How she a wine, so must be a pro. Kude, kude, look how she dash away. Kude, kude, me want a body day. Kude, kude, me want fi take you away. Kude, kude, you make me happy say.
Kude, coffee.
Real girl is them no play.
Coffee.
Whining the girl them say.
Coffee.
Right away no delay. Wine up fi expert girl wine. And no stop, girl steady wine. And no stop, girl steady wine. And no stop, the way she a wine. She
girl
a wine.
Girl catch a fire.
Fling up, fling up.
Girl can catch a fire. Girl can catch a fire. Girl can catch a fire.
All my sexy girl them right now. I wanna see you wine.
Girl, pull off your wine in the road. Rock out on the line in the road. All the treasure I wanna find in the road.
Don't stop
signing on the road.
Girl,
pull off your wine in the road. Rock out on the line in the road. All the treasure I wanna find in the road.
Don't
stop signing on the road.
Y'all a jump and split and slip out our leg. Secure a come but you no free to lead. Some y'all a pose up like a double six. You come fi broke out, y'all you live with it. The party shot connect the target. Touch a hot y'all tell her me why. a stalk it. Now stop talk it and broke out and do something like this.
Who know if you whining at the road? Broke out on the lining at the road. All the treasure who know finding at the road.
Don't stop
standing at the road.
Y'all,
who know if you whining at the road? Broke out on the lining at the road. All the treasure who know finding at the road. Don't stop standing at the road.
Fling out, fling out.
Finish ko mic ko bamba ne pe dance ko that na ek stance so nai mix na ma sting ko nai mix na ma style we jito pe to pe
wa. Listen to this jam. It's a new jam from Good Boys. Skiza manze. Let's go. Come on. Switch
don jo ko dunda ko finish ko mic ko bamba ne pe dance ko that na ek stance so nai mix na ma sting ko nai mix na ma style we jito pe to pe bello na taka boro na dance any pe dance ni pe. Nipe dance, nipe, nipe dance, nipe, nipe, ati ati, nipe dance, nipe, nipe dance, nipe, nipe dance, nipe, nipe.
It's a jam for sure. It's a fire jam show. Let's go. Come on.
Switch. Don't joke. Don't go finish. Go my gig. Go bamba. Nipe dance. Go that ten. I can stand. So I mix. Nama sting. Go I mix. Nama style. We jito pe to pe. Belo na taka boro na dance. Ati nipe dance. Nipe. Nipe dance. Nipe. Nipe dance. Nipe. Nipe. Ati nipe dance. Nipe. Nipe dance. Nipe. Nipe dance. Nipe. 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 Nipe, nipe dance, nipe, nipe, nipe. Kuwa bimisi ya style babili babili. Alafu nipe shabalala wa tege kijangili ni mastingo. Nipi, hatari hatari unazikwenda zitoke kweza ni waka nisipe there. Mkono jo kwa air, alafu una twist, una twist, una air. Una air nipe there, right foot there. Alafu una wigo wigo na zitopa there. Unazi, rakacha. Nipe za kichinku, nipe za wakacha. Sunda za kuzito, kato stress sakata. Kwa zona zipiga piga on tosu nani. Kutumjo kudu nda ku finish ku mike ku bamba nipe dance go that na eka stance una mix na mastingo na mix na mastyle je tope tope velo na taka bora na dance ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe nipe ati ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance
Festa the big man. It's been a fire show for sure. Feel the flow each and every Saturday 11:00 hours, East African time. We vibe like this, like this. That's it for today. Until the next Saturday. Same time, same place, same DJ. And of course, as usual, you know it. Different clothes. Adios.
Alliance, itasikiza hizo kesi, shori. Unatesa na yo wigs, ni human, semi. Don't matter, vyo mebeba vitu heavy, heavy. Hope uko single, uki wine, ata mina envy. West jelly, with a liku, liku, belly, belly. Kuna joto sana, au ni mimi. Joto bana, it's too hot. Kuna joto sana, au ni mimi. Too hot bana, it's too hot. Joto, jo, joto, jo. Joto, jo, joto, call us.
temp and a fanya in a increase. Akilant na yomini and a disturb me peace. Get on your knees, young man, say please. Cause the animal leaves big bumper feast. And be a my DJ, pull up repeat. Wanna do a how, what a kabaya hura sweet. Yoni shida, baby girl who a shida. Yoni shida, too hot, yon yo shida. Joto sana, au ni mimi, joto bana, it's too hot, kuna joto.